abdullahi mi mo yonent bi dane won ko de ci jihad yalla da koy jegal mbolim bakar yep du ko top dara waye nak bu amele bor kenn mom faaw rek bor bobé du ko meuna ñak fay ba bok yalla fayal ko ko waye bor mom bu ak jambur borom ko meuna balé am net li bu ne ku ñu ray ci yoonu yalla dañ koy faral lepp lum gaddu won ci awlosam ci xéeti ñaawte fukki bakkar bam dess nak bor mom fay rek ba borom balé ko